Yeah. Yep. Yeah. Ooh. LOL, na kuona kwa mbali ukimbwela mbwela. Tryna see me fall, but I'm standing tall, nigga, unga tera. And I can tell, ni kufika mbali way na kukera. Unasema na imba ujinga, no jinga wangu ndo na nipa hela. Misi na masela ni na ndugu tu, hatogopi kitu zeda Mungu juu. Matatizo shazi na likizo, kazi ni kupiga kazi ukitubu tu. Kujifanya msela utatubu tu, hatutoi trailer hapa movie fu. Swala liku wazi tunotoko swazi, so watupu mbazwi na uzungu fu. Mirror, mirror, who's the baddest? Took a hit, but I kept the balance. Main chick, she a goddess. The shit, nigga, she's the wildest. Skirt, skirt, pull up on your billa on your click, click, you're a Ghana. Spit quick, to a summer, kwa mi semo lit, lit, mi hufanya nangu. What they wanna jar? So all the know is going hard. Kiki wapa nili lina car. Ilo ki wata peli ni bala. Cause like a shika panga halirudi. Huwezi wapanga wa the doobies. Kuwa lipa huna booty. So my nigga, you better be good.
Na wachambale kwenye kilometa inasomeka mishale. Wanapenda vita mikwa kumesha sijale. Wanaleta ligi nishajipanga tayale. Sifanani
watoto wa kambalage. Watoto wa, watoto wa, watoto wa kambalage. Watoto wa, watoto wa, watoto wa kambalage. Watoto wa, watoto wa, watoto wa kambalage. Watoto wa, watoto wa.
Bad nigga not skinny, I'm scheming. That's why you're not Buddha. Death mini, my kinim. Chaff mimi, trust me, you walk Buddha. I'm silly, zang mimi, zanini. Hey, what's the word Buddha? I'm spitting, not spinning, done dreaming. It's time to wake up Buddha. Wanna listen, wanna bata sene kani. Hivi napenda ku chill club gani. Mana goma zina piko mbaka noma. Ile nigga alo imba wala haju likani. Kangoma zina fika so lazima nione kani. Kila siku batani kwa hela gani. Hata kama kibonazo na tulia mana segi kurudia. Nilipotoka zamani tukuchana sana. So kupewa promo ntakuwa ye the best. Kama nikiwa noma my nigga I'm blessed. Hivyo sina kikomo of getting success. Hata weke mkono tofika mbali bila msimamo. Au kwa na mentality ya mashindano. Kwa kila upanyacho sa kila upendacho. Na pia kuwa macho silale kapono. Siye gafirika siye tajirika. Mina chakalika mise. Wana kasirika kila waki kopi. Mina badilika like that. Isha kari lika kwa na wana kita. Kila waki pita kele. Kwa kilomita nina zero haters. Baka nina fika kilele.
Na wachambale kwenye kilometa inasomeka mishale. Wanapenda vita mikwa kumesha sijale. Wanaleta ligi nishajipanga tayale. Sifanani
watoto wa kambalage. Watoto wa, watoto wa, 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 watoto wa kambalage.